for you've been so good, so good, so good, yeah.
Abadde Katonda yatusitudde muleke tumwebaze. Abadde Katonda yatutadde ku mutindo gwe mulaba. Abadde Katonda oyo yatadde simako waggulu. Olwaki tetumwebaza agali ziko. He has given us victory.
Forever and ever, pray for us. From grass to rest.